abawala basinga ababela bagala bisinga nkumulitu balimba ebyalavu babicyanga tebabalirira basinga baba mu bintu byakubamba wezulira basinga nga tanasinga ekyo kyekisinga afaino teyanjagala mbolwokuba nina televisioni yacatula lwatu nti zalina better vision apana teyanjagala mbolwokuba nina television yacatula lwatu nti zalina better vision abugumanga kyoto evanze mbugumira omo everybody day ne bonda bampotose omanyiranga wonti misingo ono never say never esipiki tyakuvimbisaerya bakonafuya oyo tomujaja myakalabisa muna bazoleya oyo tabana wacyama babula tebafunika bayita nabyo mbiriri antidoti nekirwadde ekyomutima atoba namala kuta depression togiwona tofuna kwagala ngaomwagala kakana towakana sibebano mukyala byeko yensonga teyanjagala mbolwokuba nina television yacatula lwatu nti zalina better vision apana teyanjagala mbolwokuba nina television yacatula lwatu nti zalina better vision
etapataitagatyo boto kipita vaibo vakufarafata